Umbwa chano vushe mipaka na hizo pumba sani moja lazima tule huu mwaka na ruka tiki taka kipa uwezi nyaka labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa rusaka visit your memory weka sensory we high ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai mwana jeshi nso na gwanda nilopishwa maja karai na unimfano tuswezi kuvunja kwa shoka mayai na ujinga ni wakati wa kwenda so kurudi tuwana kesha kama bundi familia sinapata fudi kila tuwa dua kuna lekaa tuikawa gudi siku zote mafanikio wenda na juhudi kanyage bati mbaya tulipua makusudi usipoleta ufaya sino ubaya welcome to mahudi na ukidia kwenye sabati ya michano ndo mebugi mistari ni mingi anatazaidi ndevu za Yahudi it's my time listen to me ni kutichi zaidi ya veta it's my clown give it to me ya mpaka ni kuite hater over and over again mambo badirika na mbacho wakipo licho ambacho kinahitaji. Oh, yeah.
Go ahead. Go ahead and haja kusimama we go ahead. Go ahead. Watu wanakutazama we go ahead. Go ahead.
Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shiba. Vivu waishi kulia shida jua umekula hasara kama umeshiba faida undo jana na ujuzi fsodoki anakinukisha kama chocha wanafunzi ubari kataa ini voice ya mtaa wazo bora liaribiki kama nguo iso na utunzi kilewa sifo taisha kabla ujaanza uneza chonga kinyago neka kutisha amini kwamba wajuzo frit na shine bila ya pamba na ukigusa tu na nasa kama wayo so na gamba it's my time listen to me ni kutichi zaidi ya veta it's my clown give it to me ya mpaka ni kuite hater over and over again mambo badirika uneza ingia tachooni ukatoka una wazo jipi
akili kwenye kichwa usije ukatufelisha ujenzi wa nyumba yenye mlango wa fama
haina dirisha yani uneza ukafika mwisho afujui uanzie wapi kama unataka mshiko muulize Adija anakopa wapi
hebo go ahead. Go ahead. Aina haja kusimama we go ahead. Go ahead. Watu wanakutazama we go ahead. Go ahead. Aina haja kusimama we go ahead.